Welcome, 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 welcome to Ambiance Congo for a beautiful day here in the River City. All right, Mike Murphy had you moving. I hope I can keep you grooving with some great Congolese music on this beautiful day here in Richmond. We're going to start off with some J-Beam Piana and Wenge Bese Beje from the CD, double CD that came out a couple years ago called Soyons Sérieux. Came out in 2011. We're going to hear a track off of this one called Betu from the purple version of the Danse Lampunda, the pony dance. Keep it cranked up right here on WRIR.
Vraiment, t'as la même antique, c'est cher et c'est. J'en bois bungi quitté au Kego Luka, si mes blanches j'en suis pas le café.
Et qu'un coup dit et pas que résumé.
Zangwa, Kelly Sumbu,
Erite Nanyoni, Serge Masamba, Michael Jackson, Soka Zalaki, Bibala Bala,
Tatika Bafa, 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 Ramboni, Richard Chitea.
Esko Leki Bill Gates, Naba Mwaye Yambo Zotru Mbenga,
Asala Windows Amina, mais toujours fidèle,
Nameto Lipal,
Eric Akabemba, Soka Zimo Salé,
Abini Mapapu,
Forste Masola,
Madame est très importante.
Docteur José Kombolo, joué gagnant, médecin, l'espoir, Kamamba, gynéco. Ma combat, combien la manou, mais pas et pas les camines. Constitution, y'a bolimo, absence, malofé et sa poisson.
Du ciné glossé.
On a consacré amour.
Antidote et zali, sa présence, c'est un mot de la caillobola.
Batata choisi, Sarah Marquitou,
Xavier
Lumwana.
C'est Bibi Chkalala.
La d'hôtel fédéral Maréchal Del Piero. Gisèle Ndanda, véritable Puisela. Nico Bakomba, l'invisible Yabachole. Son bras Kongolo, Félix, c'est battu la bonne. Jean-Paul Kalemaro, Harmani, Tony Saro.
Un papi Massiala de Dallas. Jean-Marie Lukulasi et Adema 40 ans de pouvoir. Yula Yula Balls, Mokrosso. Jean-Pibo Lapissa. Vera Felo Ali. London Zimbi. Aji Mutombo. Un peu Katanga. Mouké. Jean-Luc Lokolasi Dede Keno Bonizwa Sangwa Chobu Kap Kapita Pini Leve Akodoma Sombo Chano Peuple Musombo Tatiti Gana Patrick Efambe.
Donc, la manino, on a bêti déjà. On a bêti 20 et quelques pour nous aller fendre. Sans plus tarder, tu continues à 100. À qui?
Rama Ramazani. Pascal Kalambay.
Il faut de plus, na retombe na memere. Et pourtant, cette fois-ci, na kanaki na sala moins fort. Ya kwa sosiva salan zambe, que soit de plus de te tenir. so ya sukaya kosala nga mabete. Une fois de plus, na retombe na memere. Et pourtant cette fois-ci na kanaki na sala mo effort. Ya kwaso se va sala nzambe ke so de plus de te deli. Pona so ya sukaya kosala nga mabete. Ma sola na retombe na memere. Et pourtant cette fois-ci na kanaki na sala mo effort. Ya kwa so se va sala nzambe ke so de plus de te deni. Pona so ya sukaya ko sala nga mabete. Me na bituni so ki nzambe ye me moto sana mabuku ma sola. Est-ce que se trompa ki na mi o ke li mawa. Saki totalema, oh yeah, kenango. Omoni siko yo nengo komo salangai. Soki ozate na mesa na zoko koliate. Soki na moni yote na suku kula na ti. Evoli ngo bangambo. Soki arrivenga na beli bongo e. Eko sala sana mabuku akovo ehe. Sasiraria pobenga milas. Pokovo masona yende pupi antima e. Soki ende seka trenga na kyole. Eko sala sana mabuku amasola e. Ye moto atirikli fosuna ngaya kokanisa e. Aperti beba resu ya motura ngai.
Na pesa que vino Lola. besaki bino osengaka mbanga na besaki bino Baya makabu esali minene Franco abili lakina Amerika wo Firigula pia bele lili pandae Baya makabu esali minene Franco abili lakina Amerika wo Firigula pia bele lili pandae Balobili kabu esaya kama sutra o
Pambala, Mokolo Kosanga, Okoyebate, Keba.
Quand je chanterai comme je pleure, je pleurerai comme je chante. N'a qu'il fait de bonnes monnaies, ma femme, que bêche de ma, pour les voix seules, pour se la monter, ma papa caprice. N'a l'ouki n'a pas mon cicaté, n'a l'ouki bébéni, mila la 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 lobby, mila la 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 lobby, qui a les valets et qu'on veut ma soleil.
Papa Melina,
Virginie Mangan,
si des fois magique comme ça, oh, voilà mes dix chéris. L'amour est, si des fois c'est, et maman, papa, t'as fait ça, si des mon cœur, il y a mon âme changé, et voilà pour yo, j'aime la baïla, aux îles si ma tonne littère, j'aime la baïla, c'est vraiment y'a ma fille, c'est fini, yo, des années, maman, comment t'as fait ça,
c'est vrai.
Merci.
Merci.
All right, there was some live music from Ferragola, Le Cher de Poulet, the chicken skin, the guy that's, whose voice gives the ladies the goosebumps, from his CD, 50 Years of Congolese Music, Concert Liponda. He covers the music of everybody from Franco to Taboulé to Grand Calais to himself. And those last two tracks were from songs that he wrote himself, Jean Pi and Kama Sutra. All right, before that, we heard from Wenge Bese Beje and Jebe Impiana from the CD Soyon Serio, Volume 2 from 2011, the song Beitu. Started in 1999, the Foundation for Rehabilitation Equipment and Endowment, or FREE, has been collecting mobility-related rehabilitative equipment like walkers, wheelchairs, and shower chairs, cleaning and refurbishing it, and providing the equipment at no cost to people with disabilities. Through a partnership with Goodwill, unneeded mobility equipment can now be dropped off at any Goodwill donation center, and Goodwill will give it to FREE. You can learn more about FREE by visiting free-foundation.org or calling their Richmond office at 804-920-9828. And that was a public service from WRIR. All right, let's play some more music. Let's hear something from us. Pump up the tempo a little bit with some Santa Nyanga, along with Viva la Musica from the CD Oregon. Here is the song called Libumu Ya Nzala.
Thank you. vie est maman. La vie est, la vie est, la vie est papa.
Fefe na Berlin, Ingambe, Yaka no Kibo Sunganga. Tapeli, Bruno Belico, Oyako Souvena. Yo métier, Isali Sinayo est nécessaire. Zinga Pouvoué, Tongelanga Palais Inférial. Santania Nae. Ah 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 ah. Papa Cynthia Iko. Momoni Likambo et Santa Sali. A tout mon élus, Luciana. Lucas Nyondo. Jano Mwika. Marie-France Massiana.
La vie est, la vie est, la vie est maman. La vie est, la vie est, la vie est papa.
Zelani ni bon mengo e kenda.
Kopa kabuya.
Mboka ni nyango e kenda. Sala nini libumu ya nzala e ebo ya koyoka mono kwelo baka sema kambo mato e kumbela utabu mwana susi ye na pinzoli pinzoli na susi bako maba kompanyo bazami bale mawa
bless me.
Chule, Moninga ya Gontier Goulay, Diana Faris, Christian Dorche, Kigo.
Yeah. Dukai onze Boye bisabango Basa la kai tumba na mofetete à moi
du vignet éclairé du souffle divin. Tant que l'on respire, l'espoir est permis. Souvent au moment où s'installe le doute, surgit la solution. Tel Jupiter au fond de Minerve, il est apparu à moi comme une brume et au fil des jours comme un soleil. Tu es mon seul et unique amour féline, soudain au fond de mon cœur. C'est ma nouvelle identité, cette bague ne peut se tromper.
Luambo Makiadi revenait pour parler de son pays, la RDC, à travers son fils, Olivier Chimanga. Chimangologie.
Passi mama Boye bisaye akende babo mimbokae Tolemi koku falo kola bampukue
Boye bisaye akende tolemi
Mbokananga esanga l'hôpitalo e L'hôpitalo ya malonga ezala kateo Maya komela kutu kolobate Koma kobi misantu fie Toloba, toloba te Na kela sibana bakoma kovanda na mabele bandekoi Mboke tonda nzete meke bandekoi Kasi kuna bazali komina mina mbongo ya mboka e Oyo pasi mama Tolembi koyo kasoni ya boye Lendi koko mola li papu ya soso na li pota mobimba e Bongo ya mboka valere zalaka li susu teo Etudiant asilisi ke lasie Asilisi na doktora bandeko e Lobi lobi nantongo akomi na e shaere Akomi koperan e misala misali teo Kanda eleki asimbi masietie Bobengye kuluna e Eske boye biti na nini akoma kuluna e Yoso pasi amboka bandeko mama Boye bisaye akende
Boye bisaye akende tole mie
Boye bisaye akende mboke kufri bandeko e Lembi kokufa na nzala mboke tonda bomengo e Baton misi mapenga na bango na misolo e Akatuka mbali, akatuka Mambo mabwidi Ayaya Anuvunu na bao Anuvunu Baba ya baton ni mboka meke azali konyokola mwana Kongo e soki olobi oloba alobi azali na parapluie parapluie yango nani kaka obe mwana mboka mama mpasi na motema e okonyokola ndeko na yo na mabele na bino bandeko e ebongo na libanda bakosala mwana mboka ndenge nini e panzani mokili mobimba likolo ya kokima pasi ye tokoma bawumbu na libanda ya mboka ye
kivuo makiakulu lwaveni kwa mindele lwasisa kwa mindele lwaveni kwa bantamu hayaya Wedi Chimangology Bagida Ayaya Mambo Bakwedi
Kasaya Zalaka Mabele Adiamae Lelo Kasaya Komaya Bafose Komine Mawa Mama
Congo di Antotila, mambo ma bui di awa, hambo di sekedi, e tu keba, tu si vuole messo, tu fa un anziè, tu coppia, tu si è bui di di, tu si vuole messo. Baia chi ma buco pamba, ba cotti cotti na kini, ba comi la bami tuca, ba zombi te bandaco, ba gnoccoli bana congo, ba voix,
ba voisin.
All right, that last track was some very conscious music from the young guitarist and pretty amazing guy, Olivier Shimanga, Shimanology. And that's the name of that song is Tolembi, or Sick and Tired. And he put that that song out for the world. And thanks, everybody, for sharing it so that the message will be heard to the end of the earth, he says, so that this country, meaning the Democratic Republic of the Congo, so rich, comes out of chaos and that the people regain their national sovereignty and dignity. That was Tolembi, or Sick and Tired of All the Exploitation and Chaos in Congo. Before that, we heard from two of the Terre Sacre CDs. The last one was the song Fairly, sung by Sam Mangwana from the CD Terre Sacre Act 4, which came out this year. And before that, we went back to 2006 and we heard Papa Wemba's religious song Papa Joachim from the first Terre Sacre, in which the chorus is God is King and God is Everywhere. And before that, we heard from Santa Nyanga, along with Viva la Musica from the CD Oregon, which came out in 2000, the song called Libumu Ya Zala. You're listening to Ambiance Congo on WRIR, and support for WRIR comes from Quickness RVA and QuicknessRVA.com, a mobile means of requesting delivery from dozens of local restaurants by bicycle to your Richmond business or home. Quickness RVA offers commercial and personal package pickup and delivery services too. Locally owned and bicycle-based, online ordering is available at quicknessrva.com. And support for WRIR also comes from Union Market, neighborhood grocery and eatery in Union Hill. Union Market is open Sunday through Thursday from 10 a.m. to 10 p.m., Friday and Saturday 10 a.m. to 11 p.m., and delivery by Quickness RVA is available daily from 11 a.m. to 9:45 p.m. Menus and more are online at unionmarketrva.com. And our track list is at www.wrir.org. All right, we heard reference in the beginning of Olivier Shimanga's song to Le Grand Maître Franco. So let's play some Franco along with Intesa d'Alliance. We're going to hear the song called na lobi nangai rien.
Ozokisa na motema nangai eza kotanga nano makila ngai na lembi yote na ebyo kotala ta nsima sacrifice nini nga na sala te papa lelo yo benga ngai mobulu kanisa nzela touti ye molai bakonsei na pesaki yo. Masolo ya bola muna sala oyebisa kabango baya kampe koyebisa kanga reconnaissance ezangi yote batambwisi yo nde moto mabelo mwe na yo moko moniye polelo yo osambwisanga boye osambwisi na pamba moniye papa ya bana yo miso makasi ofingeli nga mama nanga ayebi na ye likambo te o yo méchant atako bapota ozokisa na motema na ngai elelisaka ngai pokwa nyonso ngai nalobi na nga rien ozali papa ya bana sacrifice nini nga na sala te papa lelo yo benga ngai mobulu kanisa nzela touti ye molai bakonsei napesaki yo masolo ya bolamu na sala oyebisaka bango bayaka mpe koyebisaka nga reconnaissance ezangi yo te batambwisi yo nde moto belongwe na yo moko moniye polelo yo osambwisanga boye osambwisi na pamba moniye papa ya bana yo miso makasi ofingeli na mama nanga asali na ye likambo te o yo méchant osambwisi nga pamba moniye papa ya bana yo miso makasi ofingeli nga mama nanga asali na ye likambo te o yo méchant sanza motoba yo na ndako ya mbanda mbula mobimba yo na maboko ya mbanda obosani ndako obosani nga mama ya bana tolo na elanga okomi koelisa yo mawa te yo soni te oweli nini
ngai wayo nakomona mpasi yo wana kaka na bisengo ngambo ya nani na mema
matate banaka boye okoli mwakanga esanza mobimba sanza motoba yo na ndako ya mbanda mbula mobimba yo na maboko ya mbanda obosani ndako obosani nga mama ya bana tolo na elanga okomi koelisa yo mawa te yo soni te o
nini esali yo papa maeto yokanaka obwaki wapi olongoli ngai mposa ya lavi nyonso papa
matate banaka boye okoli mwakanga esanza mobimba sanza motoba yo na ndako ya mbanda mbula
mobimba yo na maboko ya mbanda obosani ndako obosani nga mama ya bana tolo na elanga okomi koelisa yo mawa te yo soni te
ngambo ya nini ngai wayo nakoyoka mpasi yo wana kaka na bisengo ngambo ya nani na mema
Sanza motoba yo na nako ya mbanda Mula mobima yo na maboko ya mbanda Obosani nako, obosani nga mama ya bana tolo na elanga oko miku elisa Yo mawate, yo sonite o
Salaka, lokola na salaka te, oyo ne sonyo. Lisuma ya nini, babwa kelinga, ngai na motu mosusu na ino to swani te. Oh, 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 na kobanga, lokola na botibana, na lingi bango moko bamona ete. Ya solo papa sali pona bango Na kotuna he Mayele wapi mpona kobomba mbongo Mbongo pona bikela Pena le sabana Thank you.
tuna Mayele wapi mpona kobomba mbongo Mbongo mpona bigela Bena lesa bana Ndenge nini nakosala bekonomi Ndenge nini motu mobimba kobika Nalabi oyo ekomatalo Yo yo, motema mozali kobeta, avenir na ngai na lingi ebonga. Conscience na ngai ezali kotinda, kotinda, kotinda.
Every weekday at 10 a.m., WRIR presents Points of View, programs produced by a set of diverse, underrepresented voices, discussing topics straight out of today's headlines. Get yourself informed every morning with Richmond Independent Radio's national and international news coverage. Democracy Now! Live at 8, The Takeaway! Live at 9, and then Points of View at 10. Weekdays on 97.3 FM and WRIR.org.
All right, you are listening to WRIR LP 97.3 FM Richmond. My name is David, a.k.a. DJ Dowdy. I'm here with you every other Sunday, bringing you 2 hours of Congolese music to brighten up your Sunday afternoon, keep you moving and grooving on a beautiful day here in Richmond. That last track was Pamelo Munka, along with his orchestra. It doesn't say what his orchestra is on that 45. But that's a 45 RPM single from 1974 called Conscience. Before that, Franco, Le Tout Puissant OK Jazz, from the LP, Le Grand Maître Franco, avec Ntesa d'Alliance de Le Tout Puissant OK Jazz. We heard the song called Nalobi Nangai Rien. And before that, we got to hear the great new single from Olivier Shimanga, Shimanology, called To Lembi. Support for WRIR comes from the Maudlin Center at the University of Richmond. Ticket information and the Maudlin Center's complete schedule of events can be found at maudlin.richmond.edu. And as a public service, let me let you know that the falls of the James River in Richmond hold the best urban whitewater in the United States of America. But beware, these rocky rapids can be shallow, uneven, and unpredictable. Whether cooling off with a swim during summer or rock hopping throughout the year, be on the lookout for slippery rocks, strong currents, and sudden changes in river depth. If you fall into swift water, pay attention to this now, make sure you stay on your back with your feet floating in front of you until you reach a calm spot to exit the river. Don't panic. Don't kick your feet around. Just put your feet in front of you and float down the river until you find a calm spot where you can get out. The James River Outdoor Coalition is a local nonprofit and stewardship organization devoted to improving James River Park system and offering user-driven advice and education on park issues. To learn more about your park, search JROC on Facebook.